simanyi bannange obandabye bubi balabe kiba kyekyo nja kugweddalu nengera emmunyeenye zitemagana zimbuzeeko bannange ate ndaba bbulu ne kantolooza mpitiriddeko basajja bannange nje babuyebi wulira obuwuka obunsalirira mu lubuto busiweebe nzayira ddala nenvuma ne mmange wanzalira ki wandireese nesiraba kintu kye ndiko mukazi gwani oyo abadde akotiga sembera omumatizo ekyemubaddeko jogolya nabakyeri enkukunala mulabe bwabatunula alebeza emimwa laba amatama bwegamwepise alinga abatise ensigo zaffene nevuma nemwanyinaza yakundaga zandireetedde musege maka wabula oswadde noyitiriza n'ekika kyewammwe n'okizengako basajja bannange mukolere kyono maama ekijamu kino ekintu kyakoze mbuuza mukolere kyo ekituufu ekinamuluma ne tugwa ddulo
mwami mazima bobonkyaye walingambye nensiba emikugu n'otonswaza ngensetulaba wabulosanye wenenye mutima ebbanga lye mmaze mu njolimanyi naye wali owulidda nyanjagala yekinnayiza kiki ekikulu kyotompa ntundukwa omutima nensibwa eringa olina amagezi kiki ekikwendesa ofuna akawuka wabula nswaluse musimpe muse ekitiibwa kyange kyonna okise mukazi wonzenze n'amakula onjagaza otya omwana oli omuwere n'omwana w'abandi kati omutte gana ensonga tolina ematiza olw'okuba kweyo oyina abakazi booganza nanga olowooza nti oba nkikola kyekyakujja wano era gwe mwami n'onnimba bwebikusaze kwe kunyigireyo n'otaama abasajja mwekazaakaza
basajja bannanga ekintu kyendiko nno kiruma kale nebo wakuotabuka omutwe tewali ku nsi kuno ekintu kinyigamba kakasa nga munno okwenda n'omanya wabeera wakikola n'akikukisa nga ne bwoba omukutte n'akyegaana naye gwe gwensanze ng'olina akasajja bw'oti mazima ga katonda neeganirawa era gwe munnanga enkwewuunyiza okukamala omuntu gwe njagala nembitiriza buli kyoyagala nekuleetera nekyendabya ekirungi nekuyiyiza labe tuli alaavu bwe ndikukusa nekuwa n'obuyinza bwebegereko kale nga munnanga ekinkabasanya ntomaama obulwawo omukwano kyojulirira ngera nkimanyi nti gwenkolera ebirungi osanga ali akyalingiriza akyekyo munnanga ekyonsasuddemu maama neyanziza banayo abakazi mwerabira nnyo tewandibadde ggwe n'onkubirako bannanga omukazi mukolera kyono maama ekijamu kino ekintu kyakoze mbuuza mukolera ekyo ekituufu ekinamuluma ne tugwa ddulo wabula atwala obwamalaya bwo genda n'omutembeeyi nze nakumaze gwate munnanga ndikuwaki nkumatize maama twala obwamalaya bwo genda n'akasajjako gwate munnanga ndikuwaki nkumatize maama
oba ekyo kyolabye okukola sebbaali nange kansiba emikugu kankuviire mu makofu n'abali ekuuma oba olowooza gye bali abakazi ng'amazima nali omukazi neekembye n'enfumbirwa ekika ekikopi kati kambulwa abasajja baŋŋanza oba olowooza nti gwobakira ate tekimanyi nti kyo kyekyankoza nga nze nnalina akabina kati bwe kirabye enserebye kinkooye mukisaze nakyamagezi ate nno togeza okuyita gye ŋŋenda muga katonda nze era nkumaze kati nno yingirirawo amasiga n'ofumba leero nno kakiri ebikuta ate nange ŋŋumye mutima seetonda kankirinde kimala okujula nagambye ejjayo ebyange tondwisa motoka zeewaffe si nnyingi ndowooza kyekubye mutima kyekwese bukirinze mmala okuwola awo mwami gakulimbye mpe byange ŋŋendera ddala
bananga bakaza benzi cheba kusasa agenda nakulaga ntira kweguya songa bwerera limba olutuka bweru najulirira katona nagide nakudalira bwaina n'abasajja bamukabira n'olwekyo nze sijja kukuwa kintu n'ekimu sabampawabire bagende bansibe njagala musajja wono gofunye afube nnyo okulaba ng'agula ebipya badde walabye nga nsukulumyeko ebintu ebitono ngaebyo binalemerawa kati gendera mukawaleko tisikuyonjeza bufumbo bulala twalo bwamalaya bo genda n'omutembeeyi nze nakumaze nkwate munnange ndikuwaki nkumatize mama
wabula mwami ekintu kyenda byensonyiwa
awo omwana muwalosa
senga wulira atya nti wankutte n'akasajjako
nakunooli wakuba mboozi
sitaani yampabya naye bibeerawo mu maka
mboozi oyagala nkuwa emigo
ekangalambira okube naye nga tongubye mu nju
genda n'akasajjako ng'ani twala obwamalaya bo
nyabo nyabo
genda n'akasajjako
ndabye ndabye
nange ndikuwaki nkumatize mama
ndabye ndabye
twala obwamalaya bo genda n'akatembeeyi nze nakumaze
ndabye
nkwate munnange ndikuwaki nkumatize mama.